Y ni como acabar docinas. Yani como kabat docina. Na dome na se mangizino. Badwa na leku baby ni again. Fia showing busy na den invest in mo. Hachana fala na invest in mo. Hakuna vilia na impress any bro. Doni for the kids ni fia ni jo. Kama si watu then what gonna talk. Kama si watu then what gonna talk. Zani atasema uli rise no ka fall. Zani atakufikisha kwa wall. Zani let na jinyima then I'm serving it all. Kama big bro yo hapa ni farm tu peke spooky dog. By flash, bado gari, au namna gani. Nafikia ganji, ataka stand ambari. Kani penka na pia customer service. Check your weight kit and a drive past don't mind. Magwangi 90% on a good conduct. Tochilo kuntoma wenye, wakarudi ocha. Yembe mefanya ni mita hii and I'll top that. I'm believer, mimi achiever. Jewali diningu, mundo tunapita. Kujikoroga na mashoni, zitiko yorika. Sijipeleke hiri, mawezi tajika. Yeni kombo kabat dosina. Nadonga nasema ongezi ingo. Bado naleku baby. Ni again fear showing busy na then invest in mo. Achana fala na invest in mo. Hakuna vile na impress then he broke. Doni kwa dikis nisipia ni joke. Kama si watu then what gonna talk.
Pali kwa zone, kizi kipa glock. Let up and bold, that's another piece combo. With my dose glass, vision at the normal. I'm talking black, jumping by with foam. Nilishikwa nika die, let's pray. Benzo na kipost one way. It's heavy ndo kumaliza the pain. Kolonga kitati el pain. One for the road, mellow blaze it. Lafu doba ikipigwa moja deadly. Wawenda wazi nisema crazy. Follow na 15 muta debi. Tunadadilisha win. Kable kuwe message ni mesia kona team. Sema God, mali tumefika sini God. Sini ganji tunajazonisha ball.
Yani kwa moka bat dosina. Nadonga nasema ongezi ingo. Bado na leku baby. Ni again fear showing busy na then invest in mo. Achana fala na invest in mo. Hakuna vile na impress and he broke. Doni kuwa dikis nisipia ni joke. Kama si watu then what gonna talk.